Mali ani Burkina Faso jamana kokan ko kotigu Ablaye Diop ani madame Olivia Rwamba yetamake kunungo alamsala nyame Niger faba konnana u bismilala Niger jamana tiki kura general Abdourahmane Tchiani fe uyuka ni soja jira kakeni bol noble lié sebena mime yamaria di Burkina Faso ani Mali sordasuma kata Niger jamana kokoromadu ne binkera Niger jamana ka nila selika nunun kera kuna funi sebena konnana min kalana Niger kokan ko kotigu so secrétaire general ka dankan fe bijuma la farafina klebian fanfela kuna funi gafetiku nyema uchama faranyon ka ka wile blakata Niger sorda si fangama ko feminye kuna funi kana blale unye uka jejaka olu nasra u labatu ni kumaka nun kera ka dagelia bilibili baudika munu mbina kuna funi sensela uka dafla temene nuna Niger jamanaka reporter sans frontières deye farafina klebian fanfela kuna funi sensel gafi nyema bisegi nyokona ka kumaka un faranyon ka ka lase minkono ube wile kan blakata Niger sorda si fangama kuka kuna funi kana blale hakeu labatu uko kuba nyini Niger sorda si fangafe awakuka demeke ka kuna funi sensekela nununka lakana la sabati kosebe hakila jigila Niger juye kalo klemugani woro fanga dafri kokoroma donindu sorda si kulu ani faso jama kulu chama ndife munu mbamba lembe faso jimanya kurami ne abana binembe Niger jamanaka ni watina.